kugenda endowooza tuba nina okukyusa ku byokulyane ndya buli kimunga wa kunze bino mno byagala ddagala omubiri gwange gwonna nga gukoze gunze gwako nenomba mulako omuba omusayi bw'oba gwolowooza ki omusawo n'angamba nina ekiwundu ekiwundu ekiteetagisa kutunga n'angamba kiri ku mutima ate nga kiva ku bwongo kowuye bambyoyinza n'okufa ku kyenna byena yenno ebyo birowoozo
birowoozo byone yagenda n'atatta birowoozo
abamu basemberayo anti ninga omusole naye wagenda wa oba wagenda wa mwami wange kukumba kugulu siri kiddamu kinakola kubanga binuma 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 bini bubi bino birowoozo
birowoozo byone
Birowoozo
bini bubyera simanyi w'ayita
Birowoozo
birowoozo byone
Te woman.